Izo mpunzi za bwijwi rya Amerika ku byo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe inkunga zigenda zigabanuka. Madamu Oliver Kanyange w'imyaka 33 y'amavuko ni impunzi y'umunyekongo mu nkambi ya Mugombwa iherereye igisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Winjiye mu iduka rya Kanyange uhitira ku bicuruzwa byinshi bitandukanye. Kanyange yabwijwi rya Amerika ko yatangije igishoro cy'amafaranga 30,000 y'amanyarwanda n'amafaranga yari yakuye iwabo muri Congo. Yemeza ko yatangiye acuruza inyanya, intoryi n'ubunyobwa. Kuri ubu Leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa baboneye impunzi imishinga itandukanye. Kanyange yahisemo gukomeza ubucuruzi. Kanyange araturondorera imishinga yagiye yisunga ikamuha inguzanyo mu bucuruzi.
Inkomoko ivuyeho tuza kumva ko ari umushinga wajya mbere, nawo ushaka gukorana n'abantu biteza imbere, bakorana n'ibigo by'imari. Wajya uguza mu kigo cy'imari runaka, uguza 2,000,000 bakagira ayo bakwishyurira, nawe ukagira uruhare wishyuriramo. Noneho ngemba naragujije 4,000,000, nishyura 2,200,000, jya mbere nyishyurira 2,200,000 nayo. Ubwo niko gutera imbere kwanjye.
Iyi mishinga abaterankunga bayigeza ku mpunzi mu mugambi wo kubakangurira kwigira, ariko cyane kubamenyereza ko bashobora kwibeshaho mu gihe impunga z'ibiribwa n'izindi zaramuka zihagaze. Kubireba Kanyange acururiza mu nkambi ya Mugombwa, ariko ataha hanze yayo kandi yarangije kwibikaho ingwate ituma ibigo by'imari bitagira impungenge zo kumuguriza.
Ntago mbitinya rwose, kuko muri uko gutera imbere kwanjye naguze inzu hanze y'inkambi mu bishya, niyo ntanga ingwate bakanguza badafite amakenga yuko nabambura.
Wowe ubona uvuye mu nkambi uretse kuba uhakorera, wabonye gutura mu nkambi bitakubereye ujya hanze y'inkambi?
Yego, njyanze y'inkambi, mfite inzu naguze 12,000,000, mparanira kwiteza imbere kugira ngo mbeho nanjye neza.
Kanyange yabwijwi rya Amerika ko abarizwa mu cyiciro cya kabiri kigenerwa amafaranga 3,500 ku kwezi yo kugura ibiribwa kubera akirera abana bato. Mu iduka rye Kanyange akoresha abakozi 4. Mugenzi wa Kanyange ku ruhande ni Bahati Hakizimana w'imyaka 29. Impunzi nawe Hakizimana yisanze asohotse ku rutonde rw'abatemerewe kubona ibiribwa bitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Ubu bucuruzi avuga ko hari kinini bubamariye.
Byadufashije kwiteza imbere cyane, bitewe n'uko bidufasha mu kwigira, bigatuma nanjye hari aho mbasha kwivana no kwigeza. Kumva kugena tewe inkunga y'amafaranga iyo gice cya 1,000,000 cyangwa se wenda yisumbuyeho, bituma n'indi mishinga ngamije nayo nyigeraho, ndetse n'ibyo nkora bikaguka.
Hakizimana afatiye ku buryo abona ibintu, afite intumbero kuri ejo hazaza, nubwo gutekereza ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamubyaye bitabura, igihugu gihoramo imyivumbagatanya gishingiye ku mutekano muke.
Ngo numva najya nakwiteza imbere, nkagira ku rwego rwo kuba nanjye nakora nkajya hanze y'inkambi nkakorera iyo ngiyo, mbese nayo nkagira ibikorwa bifatika iyo ngiyo, ku buryo ko nanjye ntahora buri gihe nteze ibiganza. Nubwo wenda biri kure bigoye, wagira ngo habe umutekano dutahe, byaba byiza kurushaho, kuko hari nararibonye twakwiye mu Rwanda, twahawe n'abanyarwanda no kubana nabo mu buzima busanzwe, tugeze iwacu ku buryo kifara kugira akamaro mu kubaka igihugu.
Ku rundi ruhande, abari mu mishinga ibateza imbere bo biboneka ko bakiri yanga. Bwana Jafet Iranzi ari mu banyotewe no kubona umushinga wabateza imbere.
Icyifuzo ni uko twese yatugeraho, natwe tukaba twayibamo bakareba abantu bose. Urumva umuntu uri mu mushinga runaka hari cyo yinjiza, twebwe tutabona twinjiza. Urabona nk'abari mu bworozi bw'inkoko babona ayo magi cyase bakagurisha bakabona amafaranga bakajya mu mashyirahamwe bakagira urundi rwego bageraho.
Leta y'u Rwanda itangaza ko imishinga itabonekera rimwe, ariko gahoro gahoro imishinga ishobora kuzagwira ku mpunzi zose. Bwana Keve Karayenzi akuriye inkambi y'impunzi ya Mugombwa.
Turashaka kugira ngo imishinga myinshi igende ijyana na livelihood, kugira ngo n'icyo gihe cya graduation kiba cyangwa se igihe cyo kuba izo mfashanyo zahagarara bari bafite icyabafasha n'uburyo bakomeza n'ubuzima. Birumvikana ntabwo wahita ubona umushinga ukavaringa 11,000,000 byose biri mu nkambi kugira ngo buri muntu wese abone ko abona ubuzima, ariko ibikorwa byose tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura abashoboka tubagereho.
Leta y'u Rwanda ikomeza guhamagarira impunzi ko zitagombye gupfusha ubusa amahirwe zabona uko yabangana kose.
Nuko ibyo babonye cyangwa se duke babonye badukoresha neza, kuko ntawuzi ikiminsi hatse, nuko bagikoresha neza. Ikindi amahirwe yose babonye akageza kuyabyaza umusaruro, ikindi bakagerageza kwizigamira.
Imibare itangwa na Leta y'u Rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riragaragaza ko inkambi y'impunzi ya Mugombwa icumbikiye abanyekongo basaga ho gato 111 yahamaze imyaka 8 kugeza ubu. Abari mu bikorwa by'ubucuruzi barabarirwa muri 20, ni mu gihe abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bo banabihuriramo n'abanyarwanda basaga ho gato imiryango 300. Bari mu byiciro bitatu, abo mu cyiciro cya mbere bagenderwa amafaranga 7,600 ku muntu, abo mu cya kabiri 3,500, naho abo mu cya gatatu nta mafaranga yo kubatunga bagenerwa buri kwezi. Ahabwirusa ijwi rya Amerika ku Gisagara mu Majyepfo y'u Rwanda.